Hello and welcome back to the Washira podcast. It has been a while since I posted a new podcast. I've been quite busy with schoolwork, but today we are back with a new episode, which is generally like a buying guide and a guide which can also help the people who already have a laptop and would like to upgrade to a better one or even upgrade their laptop. And today we are joined by an expert, a person who knows about tech, and we are going to expound on some topics that are going to be very crucial for you and very educative for you to be able to buy or upgrade your PC.
Hello guys, my name is Edu, and today basically we saw that it's about time we educate people about laptops, buying guide, how to upgrade your laptop. If you want to buy a new laptop, checklist of things you need to tick when you're buying a laptop. Just don't buy any laptop.
Or don't let anyone just buy a laptop for you when you don't know some of the things that you're going to talk about in this episode.
Especially a parent. You know, sometimes, okay, umetoka form 4, unakuja campus, mzazi anataka kununulia laptop. Wewe hujui kuhusu laptop, mzazi hajui. But yeah. Mzazi atenda wapi? Laptop shop. And aseme anataka laptop.
Yeah.
Ataulizo, bei ni ngapi? And watampatia kitu so less the worth of your money ametoa.
Yeah.
And sasa hiyo ndio tunakujanga tunaona hiyo ndio utuuma sana. Unapata someone has spent so much money on a laptop yenye basically cannot do anything for them huku campus.
Yeah. Mm. They need to upgrade it after some time, after they start doing heavy tasks na kuanza kama simulations. Ama hata umeanza interest in things like video editing, unapata uwezi fanya kitu kama hiyo. Juu laptop ulinunua is low, it does not fit the price tag, na bado haiwezi fanya kazi yenye unaweza taka kufanya nayo.
Yeah. Yeah, very true. Laptop hata unafungua Chrome tab 3 isha hang
ina guruma.
Hapana. So me and my friend Washira tuliona it's about high time we talk about this in a podcast, try educate you guys. Some of you najua you are tech enthusiasts, so you know, but you know pia labda hujapata platform like you can be able to reach so many people. Yeah. But as in the Washira podcast, Washira has the opportunity to reach so many people, and that's why we saw itakuwa poa that
benefit.
Yeah, kwa we do this wengi. Thing. Yeah, true.
Yeah. Tu yenye ya kwanza unafaa ufikirie before ununue laptop ni unainunua kwa nini? What is the main reason for you to go out there and buy a laptop? So to most people, ni shule. It is like a basic requirement in university, ununue laptop ukuje nayo. Most of the time, hata ukuangi ukijua unakuja kufanya nini nayo. So hapo ndio watu wanakosea. In school, it depends, unaweza kuwa umeitiwa engineering or any other course. But still, unafaa kuwa na laptop yenye iko at a certain standard that even if you reach to a point na mmeambiwa mtafanya project na hiyo laptop, itaweza kufanya.
Itafanya vizuri sana.
Mm. Sindio? And sometimes watu wengine wananunua juu ya ni casual, unataka kufanya writing, ama unataka kufanya kama kazi tu, spreadsheets, ama vitu kaa hizo. Watu wengine wananunua juu ya gaming na vitu mingi. So the first thing you need to know is why are you buying the laptop?
Mm-hmm. Yeah. Okay, as Washira amesema, si lazima ujue the why as per ati umekuja campus. Juu as many students ukiingia campo, labda kuna ile laptop unapatia ngo home imekuwa sijui 5 years old unaambiwa, enda na hii, tutajua ukiwa huko.
Laptop ni laptop.
Yeah, like laptop ni laptop, but please, hapana.
Si kweli,
by 2023 standards, by the way, tunataka ku outline the basics of a laptop.
Yeah.
At 2023 standards, ukienda kubuy laptop huko nje, haipaswi ishuke standards fulani. Juu hiyo kitu itakuja kukusumbua.
Yeah.
Unakuja kwa msee wa tech kwa Washira. Because so many people wanakuja kwa Washira.
Yeah.
Ama if anybody ananiambia kuna shida ya laptop, na ni software, kwanza software related na alafu hardware, namwambia, I have a guy.
Mm.
Na ni Washira. Na tukifika hapo, tunapata, machine is... Kwanza kama unabuy machine iko na Core i3 in 2023, acha.
Core i3.
Acha.
Especially Core i3, the lower generations. Ama Core Intel Pentium, Intel Pentium na Intel Celeron. Ufoi kuenda uko sahi. That is so low that even the basic software that is being produced right now in a struggle to run kwa hiyo machine.
True.
Yeah.
So tunataka ku set basis 2023. See you in 2023.
Yeah.
Haya, niwapatie ka history kidogo. Laptop ziko na generation.
Yeah.
True. Kuna mwaisikia, kuna unasikia 5th gen, 6th gen, 7th gen, 8th gen, 10th gen, 11, 12, 13.
Yeah.
In the year 2023, tuko 13th gen currently. But tunaangalia which country tuko.
Yeah.
Tuko in Kenya, a third world country in Africa.
Yeah.
Kununua laptop ya 13th gen, it's a lot of money.
It is a lot of
either
money. Yeah.
Ataka meomoka kwenyu.
Yeah.
It's still a lot of money. Obviously utaenda online uangalele bei inauzwa majuu, but import tax. So mimi nasemanga si lazima ukue na the latest and greatest ndio watu ukue na lapi complete.
Yeah.
Unaweza dial back kidogo because machine hukua na hiyo bandwidth like hiyo same space ama
ikiundwa saa hii it can support even software for a certain period of time.
Yeah.
Like inaweza stretch to a few years na inaweza run easily bado.
It's usually like 3 to 7 years for most
years, yeah.
For a good laptop.
Average kama 5 years.
Yeah.
Ikifika 5 years, ndio unaanza kuona a difference. Uwezi update, uwezi tumia latest update ama kitu kama hiyo.
Iko slow, kitu kama hizo. So, tukiwa 13th gen, tukiweza dial back, to dial back the years to 5 years. Because now 5 years ndio the main, ndio tunaweza sema ndio the best laptop. In 2023 unaweza buy nice kusumbua.
Nice kusumbua, yeah.
Tukidial back 5 years hiyo ni 8th gen.
Yeah.
8th gen zilikuwa lapi za 2018.
Yeah.
Ni kweli?
Ni kweli.
So me as per now naweza ambia mse, jua hata my laptop ile naweza sema na najua unajua laptop yangu ni beast.
Yeah.
Laptop yangu ni Core i7 8th gen. So me naweza sema in 2023 ukienda kubuy laptop, whoever is listening to this podcast.
Yeah.
Ama whoever has a laptop na anataka kubuy a new laptop. Tafadhali, don't buy a laptop that is Core i7 or Core i5, 8th gen and below. Usibuy sijui Core i5, 6th gen, Core i5. Okay, labda nikiweza patia kama margin kadogo, 7th gen laptop.
7th gen.
The list.
Yoni the list. Na si 7th gen i3.
I5. Tuanze, maguys tuo.
Yeah.
Ukitaka toka i5 ataenda i9.
Yeah.
Kama unaweza
from i5 to i9. Hiyo ndio space yenye unaweza pata a good laptop that will serve you for a good period of time.
Yeah.
Na ita run the software yenye unaweza taka kutumia.
Yeah, juu the processor, ukisikia nikisema i5, like that is the processor ile laptop yako inatumia, like engine ya gari. Like sasa hiyo ndio engine ya laptop yako.
Yeah.
Na ukibaya laptop yako engine mbaya, uta struggle.
Sana.
So at i5 uko na the base i5 8th gen uko na laptop safi sana. Engine yake iko sawa, so itaweza kukupush for the long period. Inaweza support hata software za 2023.
Yeah.
Jukaa sisi si mimi ama photographer.
Yeah,
shout out to my Instagram page Lineframe Photography, unaweza enda kucheck his things hapo.
Yeah.
Like inaweza support software za 2023 like ikata Photoshop, Adobe, inaitwaje? Kuna hii mnatumia kuedit.
Na Premiere Pro.
Premiere Pro.
Yeah.
Vitu kama hizo, unaona?
Yeah.
So inaweza support software like HDesign the current era na ita support vizuri sana.
The latest updates actually.
Very nice.
Yeah. Lafu, before we get to checking the generations na nini, naweza taka tuguzie budget.
Oh, yeah.
Tuguzie the budget na how much can you get, like in that budget yenye uko nayo, ni laptop gani unaweza pata mzuri with that budget?
Oh
yeah,
I think hapo ndio, because I think me wasi wengi wakitaka kubuy laptop mimi ndo wananikujianga, because I think nime tafuta na najuana na wasi wengi Nairobi.
Yeah.
And I have trusted people because span now, if I can count since nilianza kubuyisha wasi laptop, I think I've bought like nimebuyisha wasi kama 10-12 laptops.
Na zimekuwa fiti. Juu ni mimi wanakuja kuweka software.
Very nice.
So nimeziona.
Yeah, so Washira ndio kuja kuwekea wasi wote wale nimebaisha laptops software, na yeye anajuanga we buy quality laptops.
Yeah.
Na hakuna client hata mmoja amwai rudi kusema laptop yake ever. If correct me if I'm wrong, kama unanisikiza na nimwai kubuy ya laptop ikaleta shida, hit in the DM. Ama yeah, unajua namba yangu. Call yeah, me, call me, ama text me.
Itafix hiyo. Na yeah, hakuna.
Na hakuna bado. Yeah. That's a track record. So,
yeah.
I would say like, if you want a good laptop in 2023, with the specs tunasema, a Core i5, Core i7, 8th gen.
Kwenda juu.
Yeah, with vitu zingine, acha tuguzie deeper. Yeah. Tuguzie with 8GB RAM,
yeah,
minimum. Usibuy laptop 2023 iko na less than 8GB of RAM. Yeah. Kata. Ukiona mtu anakuzia enda mbio, yeah, enda mbio.
Jitakuja kukusumbua tu.
Juan, hakuna lap ya DDR4. Okay, RAM zinakuwa na generation pia.
Yeah, yeah.
Hakuna RAM ya DDR4 itakuja less than 8GB. Yeah. Kweli?
Kweli.
Ama ni uongo?
Ni ukweli.
Ni ukweli.
Hata ukiweza pata, yenye inakuja 4, ni ya kitambo sana.
Ni ya kitambo. Ni
maybe the first generations ya DDR4.
Yeah.
Kini for now, 8GB ni kandiyo the basis ya DDR4.
True, true.
Yeah.
So, budget. So, in 2023, nataka tukuguze before nitaje budget. Core i5, Core i7, 8th gen, 8GB RAM minimum, yeah, and 256
SSD
storage.
Hakuna disk.
Tafadhali, ladies and gentlemen, kama ujue SSD inamaanisha solid state drives.
Yeah.
So, najua wengi mmesikia HDD,
yeah,
hard drive.
Yeah.
Please, my guys, do not buy a laptop that iko na hard drive. Tafadhali.
Yeah.
Tafadhali, in 2023, mtu anakuja, okay, tuna watu anakuja kwetu, anasema laptop yangu yuko slow. Nimeeka RAM, oh, na niko i7,
bad. Hakuna tofauti.
Hakuna tofauti. Yeah. Why? Because kuna ile kitu inai slow down.
Yeah.
Ni kama unajaribu kukimbia ukiwa umefungulia mawe, chain mawe huku nyuma. Na we ni athlete, hauwezi enda, unaona?
Yeah.
So, please, ladies and gentlemen, usibuy laptop iko na hard drive in 2023. Yeah. Make sure always ukienda kubai laptop unauliza iko na SSD. Kama iko na SSD, haimata kama ni NVMe ama ni SATA, itakuwa sawa. Nikiwa nimetaja those basic specs, I think for a good laptop squeezy, because nimebaisha wase na nimebaisha wase of recent, 30,000 uko na laptop, iko na those minimum requirements.
Yeah.
Okay. Let me put a buffer. Below 30,000, you're nine ni uongo. But between 30 and 35, I guarantee you have a laptop iko na Core i5 or let's say Core i5 na ni 8th gen.
Yeah.
It has 8GB of RAM na iko na 256
SSD
storage.
Yeah.
And I think that haiwezi kusumbua.
Na pia kwa hiyo story ya SSD, kuna laptop zenye zinatokea, hata si zenye zinatokea. I think after watu wameanza kuincorporate SSD kwa laptop, zilianza kuwa hybrid.
Yeah, true.
Iko na SSD, iko na drive. Pia hybrid ni option ya kuendea na ni mzuri.
Lakini, I would say, most 8th gen laptops zile unapata ni hybrid, like lazima uhakikishe ni hybrid.
Yeah.
Because
yeah,
most of them wanaweza sema ni hybrid upate, si hybrid.
Si hybrid.
Yeah, yeah, but si ati kusema, true. But si kusema ati kama, if you already have a laptop, na iko na a hard drive, si hybrid, seme tu iko na hard drive. Na si lazima mimi semi by the way, kama uko na laptop kuna hard drive, it's not a must that uende whole au tuchukue budget mzima tena uende kutafuta laptop mpya.
Yeah.
Your laptop ukiweza tu change. I have a friend, si unajua a good friend, tumshout out Deno, good friend, aliona a whole a world apart difference.
He's a happy guy.
Is a I can tell the boy is happy.
The boy is happy
transitioning from a hard drive to an SSD.
Yeah.
No matter what you're doing, boot up time. Naona ile time inachukwanga laptop yako kutoka umefinya button ya kuwaka.
Hadi ifunguke
uone hello.
Yeah.
Inakuambia, bas. Najua watu wengi wanakanga minutes.
Yeah. Hey. Mimi nilikuwa na laptop. Nilikuwa nawakisha. Naenda hadi napika sapa. Narudi ndio napata inaniekea password. Sasa nieke. Na ilikuwa mbaya venye. Yeah, sikuwa na just stories za laptop. Na venye saa hii ilinitesa, siwezi taka mtu mwingine apitie the same thing.
Yeah.
Juu ilifika mahali nikakuwa na interest ya vitu mingi. Hata si masomo. Video editing.
True.
Photo editing.
True.
Venye nilifika hivo, una edit video, ukirenda inakaa sana. Hadi unaweza lala uamke upate imemaliza.
Siko na hiyo time ulikuwa unaniambia unaacha video ikirenda the whole night.
Alafu unapata error asubuhi. Unapata error asubuhi. So hizo ndio challenges unaweza avoid ukiweza sikiza. Alafu ujamalizia also budget, si ndio?
Yeah.
Umesema like a good range. Na sasa na mtu mwenye anaweza taka kununua brand new ama refurbished.
Oh yeah.
So ni gani yenye unaweza suggest brand new refurbished?
Okay. Yeah. As again vile nilikuwa nimesema, si sahi tuna recommend 8th generation laptops.
Yeah.
So unapatanga mostly kuna ule client anakuja na kuambia nataka laptop mpya. Laptop mpya mpya. Na true unaweza pata laptop mpya.
Yeah.
But kupata laptop mpya, okay, mimi sionangi laptop imekaa like unajua ile the year of manufacture.
Yeah, yeah.
Kitu 8th gen ile manufacture hiyo 2018.
Yeah, 2018.
Kuna chance ni mpya haijawahi atafunguliwa juu yeah. Kuna unapata the laptop zinatoka kama juu zinakuja huku Kenya Africa yenyewe haijawahi funguliwa juu hata haikuwa inunuliwa na mtu.
Na mtu yeah.
Hiyo nayo ni mpya. But zinakuanga very hard to find.
Yeah, na
bado inaweza kuwa hii unapata hiyo laptop iko na mashida nyingi kama maybe battery. Najua kama laptop haijawahi tumika hata kidogo ama haija factory refurbishiwa
yeah.
Unapatanga kuna zile vitu mashida zijai julikana
yeah.
Labda shida za screen
yeah.
Wezi jua but si semi ati laptop mpya ni mbaya
yeah.
But ukitaka laptop mpya buy laptop imetoka hiyo mwaka ama okay. Last year
yeah.
Kama tuko 2023 13th gen kuna watu wanaweza fika bei ya 13th
yeah.
Gen
kuna watu wako na hiyo
yeah,
budget
yeah. Wako na hiyo budget na if you have the budget why not have the greatest
yeah.
Kwa nini so kuna ukipata 11th 12th gen na 13th gen now you are guaranteed utapata laptop mpya
yeah. Na hata shida si kununua laptop expensive.
Mm-hmm.
Shida ni kununua laptop yenye haifai kuuzwa hiyo bei.
Yeah, true.
So unaweza kuwa na pesa uende laptop yenye ni ya hiyo bei at an expensive price. Hiyo
yeah.
Ni sawa.
Mm-hmm.
Lakini unaweza kuwa pia na pesa na uende ununue expensive na hiyo si price yake. Ukume umechukuliwa pesa yako hiyo.
Umeguza pale yeah. Inaniuma sana. Yeah. Unaguza place na unajua kwa nini inaniuma ndio. Jitumaye encounter
we saw a guy.
We saw a guy.
Eh? The guy. Tuko na mgeni mwingine hapa kwa podcast.
Mhm.
Na niye tunaambia hii story. Unajua
hapa
hapa sikia hiyo uchungu.
Hamtamsikia sana but mtamsikia.
So there was this guy alikuwa amenunua a certain HP. Ni 13 inch.
Yeah.
Kwanza
mm-hmm.
Na ni slim. Hadi button yake iko kando juu ni slim sana.
Mm.
So nikamuuliza hii laptop iko poa. Ulinunua how much? Aliniambia ngapi? 110k. So
wow.
Mm-hmm. Mimi nikadhani ni mimi nimeona vibaya. Juu nilisema acha nirudi tena ni confirm nimeona laptop gani.
Uh-huh.
So the laptop actually hata sikumbuki jina hiyo laptop. But when you to confirm price ilikuwa range ya 30 to 35k.
Very true.
Actually hata yenye tulipata ilikuwa I think ilikuwa
i7
yeah. Na yake ilikuwa
i5 yeah
i5 mbuka. Na ni 8th gen
yeah ndio tunaweza sema alivyo
sa huyo and imagine the reason he gave nikamuuliza unajua watu hawapendi kuambiwa waligongwa
eh.
Especially if you had the money to buy it at that time
eh.
And maybe unasikia umeregret kwa kununua
mm-hmm.
Lakini nikamuuliza you know hii price ilikuwa juu sana mbona mm-hmm. Alikozia hii akaniambia ati hii ndio ningepata specs zenye natafuta na hii ndio ilikuwa kwa hiyo store ilikuwa slim ni touch screen ni ndogo iko na battery life nzuri na hii ni 100k peke yake so ndio like that was the trigger ya kuanza hii podcast because if someone can spend 100k
on a laptop that is worth
a third of the price inafanyanga usikie yenye
yeah.
Watu wanagongwa and maybe he had to do some work kupata hiyo pesa
ndio
na hakupata guidance so
yeah.
Uwezi mwambia alifanya vibaya sasa hata watu wamefanya vibaya ni sisi mbona hatukutoa mapema
eh yeah.
Yeah.
By the way ni kweli
yeah.
Ladies and gentlemen nakwambia vile alinilia okay my friend Washira hata alinitumianga tu picha akaniambia bro hii laptop ni worth how much nikapiga research yangu Sofia hapo nikaongelesha magari nikamwambia hii kenda sana that 5k
yeah.
Eh akaniambia bro najua hii mse ametoa ngapi
yeah.
110 niko like
so mimi nilijua sitasikia uchungu peke yangu
imagine
kila mtu atanielewa nikisema hivyo so nilijua the only one guy mwenye atasikia uchungu hadi anipigie kwanza alinipigia nikadhani hadi ni emergency alipiga hata kusema hello ati ni pesa ngapi? Unajua hiyo uchungu.
Yeah, yeah.
Na atakaa alikuwa na pesa bado. Mm. Like wewe sema ukiwa na pesa waste it on.
Yeah, yeah, yeah.
On things that are not
fanya vitu nyingi nayo.
Yeah. So kitu kingine ni like tumeongelea specs, ndio?
Mm-hmm.
Lakini atujaguzia sasa naweza taa tuonge kuhusu RAM in detail. Juu kuna DDR3, DDR4, DDR5 ziko. Sasa hadi kuna DDR5X.
Yeah,
the most recent. But sasa zina differ, si ndio?
Yeah, lakini hatutataka kuwa drown na specs nyingi na technique
information, yeah.
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 Naweza make it, tunaweza sema about RAM. Ni one. I think ukiwa 8th gen, I think most 8th gen laptops zitakuwa 8th gen laptops zitakuwa na RAM ya DDR4. True?
Yeah, true.
But acha na mambo ya DDR3 na DDR4. Bora laptop yako iko na minimum RAM of 8. Haita kusumbua.
Yeah.
Ukitaka, unaweza upgrade later. But please usibuy laptop iko na less than 8GB of RAM. I think hapo tuko sawa.
Less than 8GB of RAM.
Mm-hmm.
Yeah, na unaweza consider like in terms of DDR4. So iko na different speeds pia.
Yeah, different speeds, true. But mimi najua wasi wengi waki dive into that, labda ni tech enthusiast, but for most laptops zinakuwa na good speed. DDR4 have good speed. So I don't think you ita
DDR4 iko na speeds poa.
But kwa wale wanataka kujua.
Kwa wale 1%
of the population wanataka kujua kuhusu speeds za DDR4. Kuna several. Kuna 2133. Kuna 2400.
24.
Kuna 2666. Na kuna 3200.
So the maximum speed ni 3200.
Yeah, DDR4.
Na most of the people awasikiangi hata difference.
Yeah, kuna anga difference.
The program una run na iyo ya 21 ama 26. Bado ita run kwa 32.
Yeah.
Unless wewe ni a very heavy software user.
Unaweza
notice. Utasikia a very small difference.
Very small.
Actually hata hauta notice.
Yeah.
But kama unaweza taka kuendea the highest.
Ni sawa. Yeah. You can swap out. Yeah. See, then zinakuwa na price difference sana.
Kitu ingine ni. Kama uko na budget ya kuendea laptop iko na DDR5, DDR5X, ni sawa.
Hizo ni laptop
kama za 12th gen.
Yeah.
Hiyo iko sawa. Mm. Kitu ingine ni screen.
Yeah.
So the screen.
Oh, ile kitu una interacting nayo sana kwa laptop yako by the way.
Hiyo ndio kitu unaona daily. Like that
ni
is
screen.
The laptop.
Yeah. Okay. Kwa screen sezi ongea sana because watu wengi hawajui screen tamu. Hata mimi I thought nilikuwa najua screen tamu but daily inaonyeshwa yenyewe hujui screen tamu.
On a daily basis. Yeah.
I thought laptop yangu iko na screen tamu.
Yeah.
Turns out haina. I thought yako iko na screen tamu. Turns out hakuna.
Mimi nilikuwa nadhani screen. Before ni dive into vitu za tech na nini. As long as you see something on your screen, it was okay. Until nikajua kumbe kuna colors.
Yeah.
Kumbe kuna HDR.
Yeah.
Kumbe kuna 4K.
Kumbe kuna 1080.
1080. But screen, most of the people will not be affected by the screen.
Yeah.
Lakini for the few wale watakuwa affected nayo, labda ikue kitu issue kama touch screen.
Yeah.
So ukinunua laptop unafaa consider, do you want a touch screen?
Ama kawaida.
Ama hautaki touch screen.
Yeah, true.
Lakini, bado ujue, kila kitu iko na disadvantage yake.
Yeah, advantage na disadvantage
yake. So, kama touch screen, utabakisha ma fingerprints kwa screen.
Na utaishi kubanguza.
Glossy kila saa. Na touch screen, laptop zaizi natokea, actually, they have been there for a while sasa, ni anti-glare screens. But for a touch screen, glossy. Ukikaa mahali, reflection yako ndio unaona kila saa. So,
unless unapenda laptop touch screen, there's advice to refrain. Na pia, okay, ukibuy laptop, pia uuliza tu, just ask, ni IPS. By IPS, ladies and gentlemen, namaanisha, naona laptop ukiangalia from kando. Okay, ukiangalia laptop head on, unaona ikala iko sawa, iko clear. But the moment una shift kidogo to the right ama to the left, unaona watu wameanza kuka, colors different, black, gray, blue. So, kuna screen zinaitwa IPS that hata ukishift kidogo kala iko sawa. Na najua you have friends ile laptop mnafanya mnasoma notes ama mnaangalia projo na unaona ukiangalia from side unaona iko sawa. Unaona iko sawa. Now that's an IPS screen.
That's an IPS. Yeah.
Ukienda kuuliza kubuy laptop uliza iko na IPS screen. Hivyo tu.
If you really need an IPS screen.
Yeah.
Lakini most of the budget laptops screen yake haitakuwa huko juu.
Yeah.
But itakuserve vizuri. Kitu ingine ni resolution. Kama 4K, 1080,
But lakini, to the very niche group.
The very small 1% of people who but actually
most
care.
Most laptops itakuwa 1080.
Yeah. Most laptops 1080.
Yeah.
4K utapata. Lakini bado
expensive.
Ni expensive.
Na ni high-end laptops.
Yeah. It's a high-end laptop. Plus, bado, hauta notice your difference.
Yeah.
So kama ni budget uko nayo usikimbilie 4K screen. Lakini kama bado uko na a good budget.
Yeah. Why not have it?
Why not?
Mm.
Screening kitu ingine tu ni hertz. Most laptops ziko 60 hertz, si ndio? Mm-hmm. Like in 60 hertz is like the basic ya kila kitu, video uta watch,
mm-hmm.
vitu utaona like hata ukitoka 60 uende 144 unless we ni conk gamer.
Conk gamer. Designers. Na watu kama inaitwaje software engineers.
Yani ama watu wa motion graphics na nini.
Exactly.
So you have to invest for a higher like laptop yenye iko na a higher hertz. Mm-hmm. But most of the people walitu wanafanya hizo vitu tumetaja,
mm-hmm.
they prefer working on monitors.
Yeah, true.
Unaona?
Laptop screen haitoshi
ni ndogo.
Yeah.
So bado hertz haita affect sana.
Lakini
utapata 60 mm-hmm. hertz, yeah.
But naweza sema, mm-hmm. for that tunaweza dive into that later.
Yeah.
For now tunaangalia like what does the common person buying a laptop?
Mtu mwenye ako si tech enthusiast, mm-hmm. ni mtu mwenye anashindwa,
mm-hmm.
what can I do sahi, mm-hmm. nahitaji laptop.
Yeah.
Nini utaanza wapi? Ama unataka ku upgrade laptop after umesikia unaweza weka SSD,
mm-hmm.
utaanza wapi?
Yeah.
Ya vitu kama hizo.
But as we go on, mta DM Washira,
mm-hmm.
mtamuongelesha, muambie what you would like to know, vitu unaweza taka aguzie sana kwa.
Yeah.
Yeah. Kwa comment section ukile unaweza taka sana aongele in the next episode because there are more episodes like this.
Yeah.
I hope atani invite tena na tena.
Yeah.
Yeah.
Ni wao ndio watamu.
Yeah, so bana guys please.
Yeah.
Tafadhali ambieni Washira bana anirudishe tena kwa podcast, it has been an honor. Yeah, so what's the next thing tunaweza ongelea?
So definitely, unaona color,
mm-hmm.
color ya laptop.
Mm-hmm.
Okay, hii haiwezi kuwa issue kwa watu wengi because color is a preference,
ndio?
But most of the time, unafaa consider laptop, kama hii yangu yenye natumia hapa, si laptop ya all black, but the bezels is a black.
True.
So unafaa consider most of the time ukinunua laptop squeezy I think wali notice hiyo kitu,
mm-hmm.
na laptop squeezy huwa zinatolewa hata ikuwe ni gray,
mm-hmm.
bezels ni kama wanaweka black,
yeah.
because they notice ni mambo na visual, you might not notice it but it's worth mentioning.
Yeah, true. So concerning vitu tumetoka tumeongelea RAM, tumeongelea screen, tunaongea na tumeongelea storage ya laptop yako. I think tumeongelea.
Storage tumeongelea.
Yeah.
256 minimum. You can go as high as you can.
Yeah.
Lakini ikuwe SSD. Friend.
Yeah, ikuwe SSD.
SSD.
Yeah. We have our good friends wanakuanga na 1 TB SSD. Anajijua. Ukitaka kuenda.
Yeah.
Yeah, na pia kuna options za external storages unaweza ukitaka. Lakini whatever you do, please ile storage iko kwa laptop yako iko SSD. It will make a whole lot of difference kufungua softwares,
yeah.
especially kufanya kazi yote
for the people who will be upgrading their laptops.
True.
Ndio wanaweza sema ni ukweli.
Yeah,
you should try an SSD. And hapo kwa SSD, so watu wengi wanajuanga SSD ni a small chip,
mm-hmm.
yenye inafanana na RAM.
Yeah.
But kuna SATA.
Yeah.
SSD yenye inafanana na hard disk.
Na hard drive yako.
Yeah. So si lazima utafute slot ya SSD kwa machine.
Juu
inaweza kuwa haina.
Mm-hmm.
Unaweza toa hiyo hard disk yenye iko,
mm-hmm.
ununue SATA,
yeah.
SSD, uweke, it is actually the same,
mm-hmm.
kuweka ni the same, venye inakaa ni same,
yeah.
but it's lighter, na it gives you very high speeds. Uta notice difference kubwa sana.
Yeah, it has been proven it's about 8 to 10 times more faster than a hard drive.
Yeah.
Even the fastest of hard drives, hard drives kuna zile ziko fast.
Faster.
Yeah.
Like Deno,
yeah.
mwenye tumetaja tu sahi, his hard disk is so fast, it's 7400 RPM. Sindio?
Yeah.
But venye tulieka SSD,
He noticed
the difference.
Yeah.
Sana, hadi sijui kama sa hiyo hard disk aliiweka tu kando.
Yeah, because yeye anafanya vitu kama animation, he noticed a difference in so many things.
Yeah.
But that's good. Pia, kuna watu wanako na brand preference.
Yeah.
I would say as per now, zile laptops zime flood Kenya ni HP.
HP.
But me, as for my own opinion, yeah. and anyone is free to disagree with me.
Yeah.
No, nanga HP ziko overpriced.
HP.
Yeah, because ndio ziko kwa market sana.
Na watu ndio wanajua laptop ni HP.
Eh,
even around school.
Yeah.
HP.
Ado kitajia mzazi anakuambia kuna hii inaonanga kwa office HP.
HP. Hiyo. Yeah.
Hiyo. Bas.
Niliona HP.
But me I would say look for the laptop that gives you the best worth for your money.
For your money. Yeah.
Like ina offer more specs for the money, for less money. Unatoa kwa mfuko yako.
Yeah.
And nimeonanga brands like, okay, I might be brand biased, but me personally I use a Lenovo.
Yeah.
Na I naonanga Lenovo's are worth your money. Yeah. I'm not saying that HP are not. HP are awesome laptops.
Yeah.
Lenovo are even awesome laptops. Dell pia. Si kuna hii laptop to buy juzi.
Dell ziko pia.
Yeah.
Kuna. Like, it always depends on what laptop you're getting.
Mm.
Na the main reason ni kama unatoa pesa yenye inafaa
yeah.
kwa hiyo laptop yeah. Ukioverpriceiwa, it doesn't matter the brand,
it doesn't matter
umeoverpriced. If you buy a good laptop, it doesn't matter the brand. It is a good laptop,
it is serving you correctly. Yeah. Inakufanyia ile kazi juice kila time. Utakuwa unaangalia oh, my laptop ni HP.
Like hata ukifungua laptop au kumbuki HP, wewe unatumia the resources zenye iko nayo, ndio.
Very true.
So na mambo ya kitu kama graphics cards na
yeah. Tukiangalia graphics card, kuna ile graphics card huwa inakuja na laptop yako. Ile inaitwa integrated graphics card.
Yeah.
Na and hii inakuanga linked the power of your integrated graphics card before hata tuangalie dedicated inakujanga linked to the processor ile engine ya laptop yako.
Processor yenye iko kwa
and that's why
cheap, actually.
And that's why I'm recommending it gen laptop, because they have the like zile graphics basis like graphics za nguvu at a lower price.
Yeah.
Juzi kuna hivyo kama kuna ule wataelewa UHD graphics.
Yeah.
So inasema inaweza cheza 4K video vizuri.
Yeah. So ama hadi zingine saa hii zinakuja na Intel Iris.
Yeah, Intel Iris.
8 gen zinakuja na Intel Iris.
Yeah, true.
Yeah. So unapata the integrated graphics yenye iko kwa mashini yako inakusaidia di kuran programs tulisema.
Yeah.
A better way.
It can run kama hizo unaweza one inaweza cheza YouTube vizuri. Najua all of us tunajua YouTube.
Yeah.
And if you want to, najua ukiwa na internet mzuri, you would want to play your YouTube content in the highest quality.
Yeah.
So, having a good graphics card is very crucial.
Yeah.
Kufanya vitu kama editing, Photoshop, ukitaka kufanya, inaitwa aje, video editing, ukitaka kufanya design, anything, all those tasks are handled by your graphics card. Ukitaka kutumia software kama hizi watu utumia AutoCAD, ArchiCAD, all those, it all depends on the power of your graphics card.
Yeah.
And having an 8th gen laptop and above is good, because inasema machine yako inaweza handle bila ku slow down. Naona ati mnafanya project, your laptop iko hapo ina hang, ina slow down. That's not good.
Yeah. Mm-hmm. So hata most of the things sasa zinakuanga ni preference.
Mm-hmm.
Lakini hizi vitu zetu tumeguzia sana, CPU, the graphics, the maybe RAM.
Yeah, true.
Hizo ni storage pia.
Yeah, true.
Hizo ni the basic things. But vitu kama touch screen, ni color, hizo ni very preference.
Na
kitu ingine pia ya preference ni the hinge.
Yeah, the hinge.
Venye inafunguka.
Yeah, how your laptop opens.
180 degrees, 360.
Kuna ile inafungukanga, I think.
122.
Inakuanga about 90, inakuwa about 100 and something degrees. Yeah. Yeah.
Iyo ni preference pia. Na most of the laptops zaidi inafunguka 180, 360, ni touch screens.
Yeah, yeah, true.
Ndiyo unaweza kuwa na maybe a pen. Ama, so that is just preference.
Sindiyo? Yeah, so preference yako. Mm. Whatever you want in your laptop, by the way, from there, if you have a good budget and you know the basics, zile zinapaswa kuwa na laptop yako, you can look further. What else naweza taka kuongeza kwa laptop yako? Naweza taka ikue na hiyo ikue touch screen. Naweza taka ikue na na pia unaweza taka ikue backlit, but most laptops zinakuja squeeze ni backlit. Whether ukitaka kutumia,
I would suggest mtu anunue backlit.
Please, tafadhali.
Ukiona backlit laptop unaweza work kwa a dark environment.
True. Very comfortably.
Yeah, very comfortable.
Si lazima ushinde ukitilt your screen towards your keyboard at ndo ufinye.
Ndo uone. Ndo uone.
Hizo enzi tulitoka.
Yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Nini ingine tunaweza ongezea?
I think for the basics, tumeguzia, but I think tuta dive much deeper. Kuna vitu tujiongelea kama laptops with dedicated graphics cards.
Yeah.
Those are powerful laptops. Mm. So ukitaka, tuta dive if you are a video editor, vitu kama hizo, like laptop yako, this is the laptop for you.
Mm.
You uneza like, uneza ipata hii place.
Yeah.
Yeah, kuna vitu kadha tujiongelea, but for this episode tulikuwa tunataka tuguzie the part that ile tunafeel students wana like si students ama anyone buying a laptop anapaswa kujua juu. It hurts when unasikia a friend. We try to save. By the way, we try to save as a tech enthusiast, as tech enthusiasts, we like that sisi tukiwa na tech poa, our friends bado wako na tech poa. Sasa Our friends.
Hadi wale atujue.
Yeah. Because kama mimi in my family, seme home kwetu, natakanga like, mimi the wanajua, I'm the guy to ask, wakitaka laptop, wakitaka simu. Juu wanajua, I'll recommend the best kitu
hide ama hadi any tech
device. Any tech.
Juu hadi akihitaji speaker, atakwambia idu. Kuna hii speaker nataka. Ni gani unajua mzuri? Naona kitu kama hiyo.
Yeah. And that's why we try to save as many people. But tunajua, we can't save everybody like kupata a good laptop, kupata laptop with the correct price. Yeah. I don't say that tunaweza jua the pricing of each and every laptop, but we would give a recommendation. Hii laptop, based on its specs, inapaswa kutoka this price. Yeah. And you guys could go a long way kutusaidia kureach as many people as possible.
Yeah.
Ku make sure watu wengi wako aware of when they're buying their laptop. Hatusemi by the way wazazi ni wabaya kuwanunulia laptop. Ni venye sometimes because ile era wazazi wetu wako hawajui much about laptops na what to look out for.
Yeah.
Now that's why unapatanga wakienda kubuy laptop wanaitisho bei zingine na yeye anasema itafanya sawa.
Anabuy. Kama wewe umesema iko sawa, tunaenda nayo.
Yeah,
and afo also unakuja unafungua laptop unangoja ifunguke. Ifunguki.
Yeah. Hata unashindwa what's going on. Yeah. You can also reach out to Ashira. You guys know him. You can also reach out to me. We tunaweza kupatia. You can just reach out tutakupatia guide yani.
Yeah.
And also we have contacts. We have our guys.
Actually we have our guys who we can reach out to
na
upate laptop nzuri for a good amount of money and plus peer software. Tuko nayo.
Yeah, we have good software.
Good software enye awekewi tu and then napata iko na virus ama nini.
No,
it
nanga.
Is good clean software.
Napatanga watu wana they are charged so much for software and then napata software inawasumbua or it's not working properly.
Yeah.
No. And the deals we get on our laptop are so good.
Yeah.
Also warranty. Ona ile mtu anabaye like I have a friend.
Oh, warrant.
Yeah. Kwa megarantiwa warranty ya laptop yake.
Yeah.
Anirudi kusema huwa ifanya kambio, labda uliangusha. Na ukiangalia laptop haijaanguka. Like having a trust, somebody you can trust that supplies your tech juu.
A good seller.
Mm. You know what I mean? If a client comes up to me and he by the way, the laptop, iko na hii shida na niangalia genuinely,
iko
na hiyo shida. I'll take it back. I'm 90% sure. My guy ataniambia okay, and tutafanya. This is the way to go. See, tunaenda kwa mtu anakuruka hapo hapo.
Kini unajua the best thing about having a good seller, you'll have a good machine.
Yeah.
Aujai kwa hiyo station ya kurudisha.
Thank you for reminding me that sijai kwa hiyo situation.
If you have a good seller, akona warrant, but most of the time, you
his
don't have to use it.
His products are good.
So, adi ya utajua kwa kuna warrant ama.
Yeah.
So, the best thing ni tumetaja zile vitu important zenye unafaa kuangalia the core basics before you go and buy a laptop or
if you want to upgrade to
a new laptop
or
if you want to upgrade your existing laptop ikuwe better.
Yeah,
na tunaweza malizia hapo.
Yeah, I think guys it has been a blast. Thank you Ashira for welcoming me to your podcast.
Yeah.
It has been an honor.
Again and again.
Bana. Yeah. Guys, please mwambieni hapo tafadhali aniite tena.
Yeah.
Yeah. we enjoy making content like this, and please like, share, please share as many people as people as possible.
The most important thing here to share.
Yeah. Because
so that you can help a person out there.
Yeah. Help a brother, help a sister.
Yeah.
And we'll be in touch.
Yeah. And we have a guest here who did not know much about what we talked about. Tunaweza tatu sikia maoni yake.
As you've heard. Yeah, it's an interesting
ilikuwa podcast bro. Na tuambie wewe ni nani?
Msijali. Oh, me ndiye nilikuwa na direct your podcast. So mostly I go by the name Almasi. Yeah. Almasi Media Creatives everywhere. So it's good by the way, say hapa nje wanagongwa. But then if you get the chance to have such information at your disposal, yeah, inakuwa poa. So with that, adios.
It's a wrap. Thanks.
Asante kwa kuona sisi. Na tumerekodi siku. Msisahau, ni baridi inatuumiza hapa. You can be able to follow this podcast on any platform you're listening on. It is also on YouTube, and you can be able to comment your questions. And you can also reach me in my social media platforms, send your questions, and any other ideas that you might have. And thank you for listening to this far. Let's meet in the next episode.